piny ibogo chunya obogi maseche gi chandruok bende waringu wadhi kure wadigni karombe maonge jakwath to nitiere ng'ato achiel kende manyalo miyo wakwe mar chuny gen Yesu kende jakwath marito rombe geno Yesu ruodha
geno ruoth Yesu
Yesu ruodha
Mwanu mapini duto tobiro rumo Mor mapini bende kalo nono Tojo mogeno Yesu kende Ginjo hawi
Geno kum Yesu kelo na warwok Geno kum Yesu miyo waresrok Geno kum Yesu kelo mor pile
Geno Yesu
Geno Lord Yesu
Yesu
Geno mor pile Geno kum Kristo kelo kwe marchu
Kata
masira biro
Ayubu nendio geno kom nyasaye pile Nendio chung motegno kata tembe biro Nyithindo thorumo, mwandu beorumo Topod no geno Yesu
Ima mwadago ya kom Yesu Muya mwayeyo ya kom Yesu Geno kom Yesu enalo waduto Wawot kone pile
Geno Yesu
roda
Makata osiepe duto kwe dahaha Makata piny ni bende juanga Adong maka Agen kumi baba Habile
Mi wate Leko Jehova Marlo yogo jasigu Nikchike niye chunwa Watindwa ji Yesu pile pile
Geno Yesu roda
Geno roda Yesu
Agesu
Geno
Geno kum Kristo kendo giketo ngima gi kuome onge gima gichando Nikech Nyasaye nikodgi okinyi kata odhiambo kata otieno kata godiechieng' Yesu iromba denda bingi pulo donge pangi jogo mong'eyo herani jogo momako tekeni gigeni pile
Geno Lord Yesu
again
Ginjo hawi Kasigan Bini biro rumo Gini chan Ikeni mae polo Gen Yesu kende
Kata yori timo
mundo Kata kayori bende timo mundo Nie gimani mondo chaipile Onge gino manjalo chamorwoda Gen Yesu kende Jomo geno kwam Yesu ginjo hawi Kasigan Yeah. Oh, yeah. gino manyalo tamorwa gen yesu kende jomo geno kuom yesu gino hawe kasika bimbe diro rumo gini cha gikeni mae polo gen yesu kende kata kayo ripende timo mudo mie gimani mondo cha ipile onge gino manyalo tamorwa gen yesu kende.